Plaza.
Ngo murabibona yuko ni byishimo byinshi ku baturage b'akarere ka Nyanza.
Umwami w'Induga mbere yuko ingoma nyiginyi higarurira maze abami b'u Rwanda bakagira umwuga mukuru kuva mu mwaka w'1899 kugeza mu 1961. Inyanza kuri uyu wa gatanu bakiraga amagare yakinwaga umunsi wayo wa gatandatu n'agace ka gatanu kayo, aho nanone umunyarwanda yongeye kwigaragaza. Inyanza byatangiriye i Kigali, bamwe bavuga ngo ni uko yari intera ngufi, ingoma habura gato, ba bandi bati nibyo twababwiraga, i Musanze rukaramanika amaboko bati n'umwaka ushize niko byagenze. Gusa Nyanza yeretse benshi ko inzozi zigiye kuba impamo. Turuti Rwanda ishobora kera kabaye gutaha mu Rwanda nyuma y'aho ibikomeye bisa nk'ibiri kurangira. Abakunzi b'umukino w'amagare bari benshi Nyanza nk'ibisanzwe, bari bategeranyije amatsiko menshi y'ubutsinzi y'inzira itoroshye. Byari byitezwe ko inashobora kwerekana aho Tour du Rwanda y'umwaka izataha. Mu gihe inzira yo kuwa kane yaranzwe n'ubunyerere bukabije, kuri uyu wa gatanu itandukano ryaje kuba gutobokesha bikabije ku bakinnyi batandukanye barimo bakina. Ndayisenga Valens wambaye umupira w'umuhondo yaje gutobokesha inshuro ebyiri, gusa amahirwe uyu munsi wataje gusekera cyane ni umunya Eritrea Mekseb Debesay wibapfumukije igana inshuro ebyiri ubwo hari hasigaye ibirometero 10 n'ubwo hari hasigaye ibirometero 5 ngo isiganwa rirangire. Valens Rukara nubwo yatobokesheje ariko yageze Nyanza ari kumwenyura nk'ibisanzwe. Ese ni iyihe mpamvu?
Ngo ni ibintu byiza cyane binshimishije kuba ndangije mu bantu batanu ba mbere, n'ibihozo nagiye mpora nabyo uyu munsi natobokesheje nkahagarara bakampa amaringi nkongera nkagenda nkasanga babashije guhita bagasorera cyane kuko wari wabonye nkuyeho, ariko nkihangana nkongera nkabafata natakaje imbaraga nyinshi kubanje muri top 5 biranshimishije cyane. Ewa niki nababwira kabisa abantu b'i Kigali batwitegeje ni mu murwa bazaye ba leta yari badufane badushyigikiye nkuko basanzwe babikora.
Abakinnyi bagera kuri 20 nibo bageze muri metero 200 ari aba mbere, gusa biza kurangira Biziyaremye Joseph abikuyemo agera mu murongo urangiza ari uwa mbere. Uyu musore akaba niwe wabimburiye abandi banyarwanda gutwara agace muri Tour du Rwanda ubwo yegukanaga karangiriye ku Kibuye hari mu mwaka w'2011. Aganira n'itangazamakuru uyu musore uzwi nka Hama yatangaje ko yishimiye kwegukana aka gace kuko katari koroshye. Uyu musore yavuze ko kwegukana aka gace byagizwemo uruhare runini na bagenzi be bamuharuriye inzira.
Nkagumamo hagati ntabwo mura n'umuyaga mwinshi niryo banga narije 2011 nari nyiri umwana, ubu ngubu mazemo imyaka 5 maze kugira experience nyinshi nagiye no mu bigo byinshi cyane.
Urutonde rusange ruracyawe na Ndayisenga Valens Rukara wambaye umupira w'umuhondo. Valens akomeje guseka nsega Imana Jean Bosco kumuga mu ntege amasegonda 59 mu gihe Depression na Ronaldo z'imbere mu banyamahanga warushwe na Valens mu notumwe n'amasegonda 46. Abakomeje kwegera Valens ariko harimo abanyamoroke babiri Mourouane Salahidin na Lahsen Sabel bamaze gukuramo 5 ugereranyije n'ibihe barushwaga mu duce tune duheruka. Ese niribanga ati mu Rwanda ikomeje gukoresha ngo yitware neza bitandukanye n'imyaka yashize? Natane Byukusenge ni kapiteni w'ikipe y'igihugu.
Iyo ngerageza kubwira abahungu banjye barimo baragira barabikora uko ku murongo nta na kimwe ndimo mbanengaho, kwa yuko turi abanyarwanda turimo hano turagira ngo tuze gukana n'umwenda n'ikipe muri rusange n'abanyarwanda, kuko hari imbaraga igihugu n'abanyarwanda muri rusange batakaje kugira ngo bagire tube mu rurengero mu myitozo tugurirwe ibikoresho bishoboka natwerekane impinduka mu mukino w'igare. Abakinnyi bose dukina n'amahangaha kubera maze imyaka myinshi nkiri umukino w'igare bose baranze. Icyiza ni uko ngo mfashe abagenzi banjye guturuka kure aho tuba twatangiriye mu misozi ahamanuka, nkabakururira noneho bakaza gukora finissage kuko hari abakinnyi batabazi abasore ba Valence ba Bizamyo Joseph ba Bosco na basore bashyashya abakinyi nago ari bamenya ariko nge bamaze kumenyera niyo mpamvu
cyo bambere tubarusha mumera munangeze no mwaka abo bakinyi kubwira ba Valence babaga mu Swiss ba Bosco mu Swiss mbega bakinyi bose bikipe igihugu akenshi na kenshi babaga hanze bari mu myitozo ma competition akomeye baje gukina Tour du Rwanda basanga natwe twa tunaze iminsi tujya mu Swiss natwe mu ma competition ya mountain bike mu France muri mountain bike bituma rero tuzamuka hejuru kugira ngo tubashe kwitegura none ikindi kiyongereho nuko twamaze amezi abiri nanone turi ahantu hamwe kandi duhuje umutima kugira ngo tubashe gutsinda ino Tour du Rwanda
abasiganwa bahagurutse kuri wa gatandatu huye berekeza Kigali mu nzira y'ubusorezwe kuri stade ya Kigali Nyamirambo kuri wa gatanu Bizaniye Joseph ati mu Rwanda Karisimbi niwe waje imbere n'amasaha 5 iminota 9 n'amasegonda 49 muri inzira y'umetero 142 na metero 400 Dawiti Haile y'umunyaritereya yaje kumwanya wa kabiri Mulawani Saladin w'umunyamaroka wa gatatu Burute Musegeni w'umunyaetiopia wa kane Ndayisenga Valence wa Karisimba wa gatanu Afolik Elias w'umunyaritereya wa gatandatu Afte Salmon w'umunyaritereya wa karindwi Depression Alone w'umunyaritereya wa munani Emmanuel Million w'umunyaritereya wa cyenda Mugihe Mexenge Torasizwe w'umunyafurika yepfo yaje kumwanya wa 10 aba bose bakoresheje ibihe bingana ubwo bageraga Inyanza bakiriwe na Murenzi wa Butara waka karere bavuze ko mu byukuri aya ari amateka akozwe
kandi ngo murabibona yuko ni byishimo byinshi ku baturage b'akarere ka Nyanza nibwo bwa mbere tubonye iki gikorwa mu mateka yacu murumva twabyakiranye ibyishimo n'umunezero abaturage bishimye cyane kandi twishimiye yuko ari n'urugendo rurerure noneho rero nakarusho bikaba etapi twawe n'umunyarwanda n'ibyishimo cyane
muri rusange Ndayisenga Valence aracyabaye isiganwa ahamaze gukoresha amasaha 18 iminota 59 n'amasegonda 5 mu nzira yose imaze gukinwa Nsengimana Jean Bosco ati mu Rwanda Karisimbi nawe aramukurikiye n'amasaha 19 ndetse n'isegonda rimwe Bizaniye Joseph ati mu Rwanda Karisimbi aza ku mwanya wa gatatu Depression Alone wa AS Boko muri Eritrea akaza ku mwanya wa kane mu gihe Byukusenge Patrick ati mu Rwanda Kagera aza ku mwanya wa gatanu Tour du Rwanda 2014 ngaho zadufate niba wabishobora da